okhona ithuba khona iyacela ube nami mhlawumbe onamazwe ngizokhuluma nawe lapho khona ithuba khona iyacela ube nami mhlawumbe onamazwe Opatali, isazo vela, itubelize, siyobona, amase, sibegunye, situkambela bude. Isazo vela, itubelize, siyobona, amase, sibegunye.
Thank you.